en goni ase laso joy lew jue ko du ujina didi malason o ketino habaru suka bo matod e studio kala ngodanta on gettiro fomo de garki der habaru ji o moni hokko on de ni aisa madode mondi abdul mumuni fofu modo
sa jantan wala ka aisa mido mila du ko bandirabe meden sukabe ummatore handen kawri sanne ga hettinade habaru ji meden asawe on de aisa di habaru ji gudu den handen
to der habaru ji di hanani men pudde der region agade stonto dum mabbe yere nyandu jangobe dum darne kum motaji mabbe illis sappo go o lew jue ko witti der tore pindinol meden men kalne on do lumo to dum sottata bisaji ko be leyar de region telebir men kantrana o hanono men boy wakati fujo chunyol balli imen kalna on du der majji kokol barjari kanye ko bal ko hikka wadataaki
aisa ada andi hanono kalirda dun ni andan sappo e go lewru jio hitane dubi ujuna didi e laso dalila sador maji go don ko yewi wado ton andan der universite mo agades o andan waddi ko kuru hanono sarusi kawji do filla to jode e to nyame e yaha wartaji jangobe der universite agades o andan sarusi o yehi mabboy to jode e yaha wartaji mabbe du yaha faddoana
non o wontori semi ketino ko banime waddanime ani se karim ko dum firti dengal fulfulde
mabbugol nokku to nyamande jangobe andan hun non ko lati rafinedi on ko wad e majjum e rafinotnande labi hore universite anda singi yorno fawarjo horejo nokkurne mbitedo nasiru sanda holliri
nanno ya mi koji lawol mabude nokku to jangobe universite nyaminte don e faddade kojol mabbe na yaram ko be goni be gadde le nokkure lawol lamu kambe labi kawji di golle jangirde den hadi dun don jokaine hala kanno der jungo suudi kite e police
vraiment de la police
secrétaire général tukabe jangobe universite don anda agadez mutari mohammed o wi ko wadi basi oni woni be jaawa ta wurtinde nyamdu ndu endan law
der wakati cakitido min godi janginobe wombe no hada jangobe universite nadde der nokku on sa wakati on wittake min tafi joda kale nata caka amin dun hebane mosala gam min bawta jodaade ceewa nokkure den no mabbire nini
fadde o sadar mo hebenede lawol burtorgo ni tambe jangobe universite agadez be endan e anidu kwato ko tawe hitana mabbe jande yahay mere
fajon ni imen har ko darta jandeji altine laso ilerji ko du ujinaaji didi malasso gado be tewtoru kambe ujunaaji jeego e keme tati e chapande jeego immanay der mabbe no wodi rewbe ujunaaji didi keme jeego ilasso imaje didi rewbe mo fuddi tewtoru oni ko BP der redu lady Niger fo
aisa ko heedi der majjum ko bi en bandiraabe meden hitan hikkadeni woni dimma sukaabe jangobe natobe tewtoru BP o kan en beedi bandi en Habibu Garba Aisa o yeyi ton andan Isa Berito jury nafu nyaame tawa ton andan se kettino den ko waddani en ko filtahi fulfulde
le lycée technique Isa Berimo gallu nyemen don do wono yewa ko ite jiri lamba jena tawa do fi ko darto transit kany e doanya ku e secrétaire ko jotto do bureauji kay wonno tawto dan endan ni hono berbe mudum on endan yorno forejo jiri o wi kulle de fungadi no hande no wodiri kanon wadi latibe no hanno wara e tewtorndi ko waray
an SB statistics
e ko wite jande SB no wadobe tewtoru kemenay e la soji dido e jetato min kebi ko sappo ngara e der mum har ko darto filla tewtoru jande transit doanjo du njoyo ngaray hande o min ngari wadde ko transit wodi du no wodi ko tokkoto do
ki va suivre
gite mabbe fu no gona na jeewa kambe mo tewta BAP o enda do fi kebal gal enda no secrétaire to
ko tikkinkini mi do mun woni do tewteru lawal didabal do filla jande doñe Allah wallumin tan
c'est tout ce qu'on peut dire
depuis e lu kangan tereji tewteru din ko yi fayotto jondo denne min gatti hakkileji amin kebal
tal kundu wetende BAP ase hande o woni ko golla majjuttimo
to aisa en gadu fa handen filla tewtoru gon andan ko fudda do andan talata laso e go lewru jio hitan du ujina di e laso hano filla bac sportif ko hitan hikkede andan kam woni mi do da der CS ko arka no nor wobbe du no bi ACG 25 ton jury de region nyame tawa
non non bannirawo almen kettino ko bannime wadden men fanta shams ko dum firti dengal fulfulde
jarinagol e diwol tanye paddol wode jandi hawtade doggude kude hemre dum wonno ko tewtobe baccalauréat hikka fuddi wadde ba ko tawa mabbe fu no yebi dum hun non ko lati dum walla be sanne ele kebol bakon endan yorno salifu hima latir kanyum woni e nokure yewol didabol CS kwarakano nor na gallu nyeme
la net de
ko hepte der tewteru EPS dun noku mangu tawa der reji tewteru bak den tewteru ko EPS dun wartana walla warobe tewta lawal didabal ben an ko jotta nyalande hande nde min keɓi nimɓe nogayo ko heɓay warde.
Nuruddin Muhammad Chuso o wi e laawol ngol ɗo mo miija o heɓa jama ko sanne e dow ko o waɗi ɗum endam.
Min gaɗi ko wiite gymnastique ɗum jonda min kanti ɗum ni min jeƴite wadde kadi ko pittol dow e jumdan ɗum nde Allah jaɓi du no waɗan ngam no wallam e diidi ko neɗɗo hetta nder tewtore ndu.
Jonkay ni eɓe kettini tewtol bak dow bindigol endan ko laati watana sappo e jeɗɗi lewru août ko warto ɗum.
Banniraɓe meɗen sukaɓe ummatore joni wakkati yewtere pindinol noon en banniraɓo irmo e habaru gaddanɗa men nder
to Aissa aɗa andi ko julɗe layya kanni wonno fondi warde denne so ciroɗa fa woɗa gan ton endan belle yara région Tilbury ton jaten juuro oɗen aɗa andi du Aissa fa handen nde luumo goo endan ñamatana
non noon banniraɓo luumo noon ko ɗum hawrata sanne hanni wakkati julɓe omo layya hey ton foɗir on ni olko ɗale min kettino ko bannimin waddani min Samira Roafi ko ɗum firti ɗengal fulfulde
luumo bisaji go belle yara ñamatana ñande ala jeɗire worre hoddi julɗe layya conno e bisaji ɗi iɓe jooɗi lumo gon no fewi nani ko connowo o fantini
ɗen ɗon jiya saɗorma gam lumo ngo woni walla no famtini jawɗi potori ɗi gonno coode gadde nder lumo hana nimɓe gala no gara noon ceede ni woni gala ni lumo ngon wontiri
matkahabogoɗa
codoɓe no ƴowa no kuuje fuu gam gara tefa layyaji goruɗi koyirnan hano debbo o e gorum
o min coodi a yaake jina yettoga alamen nini kano woni min ƴami goɗɗi kay jonno so neɗɗo daari nde luumo ɗo ɓuri hoyde nder le wuro
sabab
don luumo bisaji goo gollal ngal sukaɓe gonno gaɗa kan woni coɗɗo bisa mum fuu iɓe joggana joomum bisa faa wurto luumo gon suka on hokke seɗɗa
sodoɓe ɗoɓanami miɗo hokke buuɗi capanɗe joyi buuɗi lasoji tati ɓurtino nder hoggo ɗo luumo warde luumo
abukaw
no tilsi he cooduɗo bisa fuu hoka patanti luumo lasoji ɗiɗi
joni kuma seme nata nder fijoji coñol ɓalɗe ɗon to min kalanta on dow kokol barjari kanŋe kolatol bal
ayo Aissa harko darata ni fijoji coñinol ɓalli miɗen miccintina ko hikka dalila raɓu ñaw coronavirus ko wangi nder leɗɗe duniyar du enɗan waddi ko wi'a kokkol barjari bal ko kanŋe di enɗan wala ɗum du dalila siri on enɗan woni heƴere hannono fedde france football fedde hawjine siri on enɗan haaliri ɗum
hannon no internet suudu habaru france 24 haaliri arandere majjum ni nder tarihi kokkol barjari kanŋe ko bal emin miccintina himɓe du hitane duuɓi ujunere ikeme jeena e capan joyi imma jeego o ɗum fuɗɗa amma hikka dalila raɓu ñaw coronavirus yi ama kokkol barjari di i wala
gonga Aissa Lionel Messi keɓuɗo barjari kanŋe lattol baldi ko hitane duuɓi ujunaɗiɗi e sappo e jeenayi kanni joɗoto nokkure keɓuɗo barjari di endan fa yaade ma wuuri
ɗo min kantani on habaruji amin ko sukaɓe ummatore mi yetti kettinaki on kettinimin mi yetti imoɗo Abdoul Seydiango de yonkiyari de on kiɗi hettinago habaruji o ño on dow laaya RTL 3 ɗiɗi imma joyi